Nine flavor.
Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. M-K-M-A can do. Only job. Yo boy, yo mobs. Let's go.
We stack a man and he web on a vika kumti man. Baby Vendela Paduze. Deep on in Vela man on name. We stack a man on San Vela Batu Veva Kamba. Bafuna banka le kata. Amami kala vela kanyi baka. Baby ni vesa ho. Abale ti te tu ame muli si keti yo. Siba siba ho. Baby ni vesa ho. Vezo kamba sunga wa mekuli beme kafu. Tiwe ni nacho. Timu vini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufo singa. Baby ni nacho. Timu vini ni dola.
Dopest, freshest name in the game,
beauty
ladies and gentlemen. I love that you know that you're beautiful. Confidence in Gabasha and Funkutu. Never butterflies, umumuchi for Muntiko. How I can't breathe on a bushiko. I just be thinking about you. Ndato tila less I found you. Kirije when I'm around you. Beside you, inside you. Meet a fair wadi pesha. Self-esteem unizale tavesha. She's my peace, ita kampela pressure. Wishe ile langati tuwa muleja. Natural beauty wakamba. Kaka pita kawama katamba. Wose pachi panda wama kamba. You a baby ni besa.
Abaleti techu wame muli siketi. Siwa siwa. Baby ni besa. Bezo kamba sunga wame kuli beme kapu. Tiwe ni nasho. Chibu bini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufo singa. Baby ni nasho. Chibu bini ni dola. Tumafuna na stress. Beauty yako sufo singa. Niwe alo.
Uta bati ile langa. Biti yako feka ile landa. Awe sula koneni weli landa. Ewa nakasha batunga twala kunganda. Umufi ashamo na mufi chikombola. Atinga tau kwetesha salamu kongola. Abana siria sati mwana wadibiali kamo kapapa vimbuto usuma webo kasombola. And she carry herself like a queen and she is one. Where is the lord of the ring when you need one? She say she went a gentleman, I could be one. Basikiriti ni kubeti monga be one. Elo I beauty wakamba. Kaka pita kabama katamba. Wose pachipanda wama kamba. You a baby ni besa.
Abaleti techu wame muli siketi. Siba siba. Baby ni besa. Beso kamba sunga wame kuli pe makeupu. Kiwe ni nasho. Chimu vini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufo singa. Baby ni nasho. Chimu vini ni dola. Tumafuna na stress. Beauty yako sufo singa.
Apachano chavuta. Na magelo pa manje wa funta. Bleaching ikuzola mafuta. But not you.
Iwe ni nacho.
Wena bambo ende anakunganga. Apa manje vose baba kanga. Iyo tupi si jimu inapanga. Baby bauzi.
Iwe ni nacho.
Ono libe na makeup. They can't compete. Baby ati shatapu. Wabafe weka takwaba na backup. Baby iwe.
Iwe ni nacho.
MP Worldwide Kabundi Kapish Chwe Mpala Chawa Nyam. Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. Mr. Stash on this one. Yo boy, yo mops. Kandek Mr. Sean Kester, what up? Uri Jab.
Black out.
Black out.